mwati yao. Babo ni mwakwala ni mwakweni yao. Abo flower siswa. Oh yeah. Wama michi ni siosa. Hela na ba mati ya semba. Bamye. Over 18 is you. Mini misedu ya uye. Abamunuzu etu video na uwe yavu mwa every oh go to soon to soon to soon to ooh amie umayezu ya abamu.
Damn me for you.